Bayani. Yeah. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Tonight I wanna make it romantic. Give me a smile, let me take a picture. This kind of love, me say they know fi steal. Umeka mataro ona umili wangu. Baby, taki taki taki. If you be my lover, I'll be tati tati. Put my hands around ya. Baby, loving, loving. Kiyamasa, you know that I can't let you out. Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire kwako nyanga nyanga. Utari, tafanya nilie wakini oganya.
Nikamate, kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind it. Navuta picha, olivyo teacher. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga.
Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie wako nyanga nyanga. Utari tafanya nilie wakini oganya.
Baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Baby, nakuja. Baby, nakuja.
Yeah. Nakuja.